ودينا ولگا لطا مغالا مندي كه ست كونفرنسي ولدا كريستيانا مكان يسوس كجمات سنبتا عبدلبت ولدا دا كو كه ست گگگه فمي بود اومن نفرفتا گرا من سات گلاتور همنو تو خربت ميسا اوروميا فمنو تو موتو ما فدرالان ري بميجرو جراتوني مغالا مندي بولچام مغالا فواج ريپورتسي مغالا تيمو نيهالن كجراتان مغالا مندي هفتامو گومفاجر امن كليس تليفونان نموف افسنين جلقم
damatana suti da kwere mutu conference ya furaballa ko pete dure guyata di jimata sambatravi tamu gudda
magalamandi kesat
magalamandi kesat da ko makaida mu garamu gadi hawli tur aci sadi ko to ko bola karadi conference ne bandurami umani garamana sadi digalu ke yero conference mu maada mate umadi barbada magala da fo magala wala kagi guregie chollebu warane fedani ko ngulata la manin digadisa
yero namni farfata ma garmanatti de majrumo magala ke safarfata de debenam
magala ke ta tamurani ma bawechu rakna basan wala ka magala ga ani gure ga ani chollebe an morana ko befadani orina morana ma jinala mutifiden
warani kun ka policy da mo
oruma federala bi kan oromia wala korbit ne saidan kan ne sapemo visa kan federala bi isani sarufani umman ka joti magala guduni dibirmate fisinin bushitani oromo la bajira kan bushu bibilisuma barbana yisein adanno dijal ka bechu do umati micha duba to gorka chapsani namo ta baye tumi da me sanan boda umara kamale bay bam enna umani sanan boda bitinnai amma galgala saati do kola ka dije kum suma do toro chu do umati do di magara karara tinargamu rebichu mana margan rumarego
rebichi tifufunsa wan namoni farfanna sanat tifufanif mo malif
insantulu mako pane yuguya jira waytur kida sanarat dargagoni wora jabin sida sana magala ke gabwani sirba dadanno wani ji sirba turan
dadanno murmi yechuda
dadanno murmi jira sanarat di aga chatura mukuru kongolata rande mumiti
eh
kongolata ragabwani dargaggo magala ke sedde sirba ne guya chudo
dadanno
eye
kam mormiti kun
ka kam mormiye tur
aha
sana mbure mu galgala modimata ummani cherti di yawu tru majer wanko banira ni bi mutu managa sa argani tigadi sa ne tur
male chidichi vi conference na furaso wa wal kabatun kab
wanto ko wanu kabani ni sa di torbat di chi din kun mo waldan makano so ti ro darbe conference gudda ko pese ture o do gati tur magala chuma geset sakino ummato ro moro jiru wa tu cha jiru fkala ne dani waldi ti ro ko la si bati conference gudda wa me ko ummato kala cha ture yero sana si vi vergamo grao ke sa kabdu akas mo simo ga fi ri magala ka nti ke ke di fuka ju te ni ke so do wa me ni ko da ni duran
aha
enna ke si chi ani ibasi se kuve yeyiti gadi nisu yole kana wajin duun kaba maletin jereru gaba san ko ta mechul kezi makanan jibbisu sababu jiru fi suluma ummata conference sanaratore ko pani gada turan eta ko sa kan
namni kaba me jira yo kan namni hidame kanarat
namni da min jiru rebichu male rebichi gar male reba me jole mi ta namar ke chabde jirdi jole nduba
e gase malti tay amma maltu jira
ara wanto ko wambrani jiru duruma magali jige ta manni bonno tan jiru so cindal dala baye hin jiru makazuma diddulun ko de mata
ode fanno jirata magala mandi kunif jiratton kabron nuuf ibsan debi targachura vjecha kalesa bulcha magala mandi obbo samuel sambatati bilbile akkanan jiran
isoma zulu badebe gomba so mandu baddu
eh
nama sif kende sa tawlu bachi ska fachu ndende sa ndum tawa so kesan kre wa namu jada me kana namni du face kana ko me kana kam de na tru batti jiru ani kur rake sha wana ko to ko yon kabo so badu bachu na hi boris ndu baddu arras ndu baddu
namota heddu da magala sana kesa kan kana dubbata jiru namonni asiyacciyar ya tama turani namonni re ba ma turani sanana dan faca ka jiru da ka dubbata jiran kana fi simbulcha ta tani wannan mazgawa kamiti da ga wuda budu
wan satu sobadu garra faga re wan te fina kasje chaira dabale mo tu komini din makana jinjirate sadarka to kofati kani kome kana ke su mesudan da wana da yata ani mo fi ba ko fi yolda sana kesan ture la faje chajuruti wan ti yakaitini hata ne kuni umna mali rakanna sa ne fi mata magala mun de kan bakka bun dan dinje yata
namni farfata gar magala ti bay mo mbane bo samuel
ko ban kam kale sa sargini ture ture sargi sa ture sa si rakona kashi yakka fi ne geye wal dan fi si sera timbul mata mata si dikam di ta ko kan bitin bachi mun de sita
war sargi ra turani su dugu madadan no dage sa ka turani nutti mani jiru garu sakana walgayidu mafura yokan immo yaro afura conference afura tumuramenna yorobran ni farfatu jedani farfata tu bani dema jirani ni warana konkolata laman dufetti bobbaye ummatare beda kajedame
alakki kodi makado idani tisaba waljani farfanna afura farfata jirtu difamali programte tu ariamti wanje dusi anafi gafida dogogura hamada sunsoba wanje dun kabana sino kodi
wamtuun turree namni faarfatee dhumaa mana isaatti galeedha kan isin jettan
ana kaitinan beeka faarfannaan faarfatee ba'ee ana cimture isin jechaa jira
yeroo isaan faarfataa ba'an achi turtanii mana keessa tarii turuu dandeessu
waldaa masana keessan ture humni waldaa sana keessaa ba'e waldaa masana keessaa ba'ee
namni faarfataa ba'ee moo hin baane
ba'uu hin danda'a kun amaluma durii biyya keenya qabu
sanaaf hin jedheem yeroo faarfatanii ba'anii gara magaalaa ga'an sana reebamaniidha ka jedhame
faarfannaa faarfatanii moo?
Faarfannuma faarfataatu deemanii waraanni garuu itti bobba'ee uummata faarfataa deemu sana reebeedha ka jedhame.
Asumaa kun hin jiru.
Bulchaa magaalaa Mandii obbo Saamu'eel Sanbataa ibsanaa kennu tangaraaf guddaan si galatoomsan.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii inispeektar Sandaa Baafuufaattis kaleessuma bibleen ture akkana jechuun naaf deebisan.
Konfiraansiin afuuraa guyyaa gaafa jimmaataati kaasee hanga gaafa sanbata guddaa kaleessaatti gaggeeffamaa ture isaanii beenna nagaadhaan uummati baadiyyaadhaas magaalaadhaas iddoo garaagaraati irratti hirmaatee amantiisa gaggeeffachaa ture ni beenna akka poolisii magaalaa Mandiitti konfiraansii afuuraa hiriiraachisee rakkoon qunname tokko illee kan hin jirre ta'uusaa jira hin beenne jecha.
Konfiraansiin sun xumuramee. Uummanni konferensii sanatti hirmaate gara mana isaatti deebi'uu faarfataa yeroo deemutti humnoonni mootummaa aleellaa irratti raawwataniidha ka jiran jiraattonni magaalaa sana.
Ani magaalaa Mandii keessan ture guyyaa kaleessaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kaleessaatti sirni fuudhaaf heerumaallee magaalaa kana keessa tureera. Namoonni akka barbaadanitti bashannananii magaalaa kana keessatti bakka-bakkee adda addaatiin konkolaataa garaa garaatiin yeroo isaan ba'anii bashannanaa turan hin beekaa. Waldaa amantaa afuuraa kaleessaa ilaalchisee immoo jimaataa kaasee hanga kaleessaatti nagaan gaggeeffamaa turuu isaan beekaa qaama konfiraansii kana gaggeessa uummati utuun naannoo konfiraansii sanaati faarfataa mana isaatti galaa jiru rakkoon irra jira yoo ta'e asoosiistaniitu yoo ta'e ani hin beeku garuu akka magaalaa keenyaatti uummata hawaasa konfiraansii kanaaf utuunni achi faarfachaa gara mana isaatiitti galuu rakkoon irra ga'ee ammas hin dhageenyes hin agarres dhugaa jiruudha jechaadha. Jaarsolii waldaa sunii yookaan immoo qaama konfiraansii sun gaggeessaa ture maqaasaa barbaadaati gaafadhaati adda baafachuun kan isin irra jiru dhaasaa kana ta'e ani haqa bakkee irra jiru yaamanii haala hin qabu jechuu barbaade kan.
Iddoo isin jettan iddoo konferensiitti homtuu hin taanedha. Iddoo konferensiitti utuu hin ta'in kun magaalaa keessatti achitti tarkaanfiin fudhatamuu humni bobbaafamuu sana dhugaaf dhugaa ta'uu dhiisuu isaa gama keessanii maal akka yaaddan baruu barbaanna.
Ani kanarratti ammas waan hin jedhu rakkoon uumameera jennee achi lafa konferensii afuuraa sunitti magaalaa keessatti hawaasa nagaarratti rakkoon uumameera waan jennu akka poolisii magaalaa Mandiitti hin qabne.
Dhumarratti kan isin gaafadhu namoonni magaalaa keessa faarfatanii deemaniiru moo hin deemne?
Namoonni faarfachaa magaalaa keessa darbuu isaanii argeera. Achirratti tokko namoonni faarfachaa darbanii argeera lammata immoo haalli fuudhaaf heerumaa wanta jiruu fi namoonni fuudhaaf heerumaan kaleessa magaalaa Mandii keessatti bashannanaa turan yookaan immoo daldalaatti hamma gararraatti darbaa jirani. Wal simatanii yeroo isaanii walii jiruutiin magaalaa keessatti yaa'anii jechuun argeerasii dhageerasii bira hin jira. Garuu immoo dhimma kanaan qabamee nama hidhameef nama rukutamee nama balaan irra ga'e hin agarre wanna ta'eefi isin garuu kan isin irraa adda baafachuu dandeessanii nama kana keessaa walabate yookaan immoo nama amantii kan ta'e konfiraansii afuuraa kana geggeessaa ture hanga dhumaatti gaafattanii adda baafattanii yoo gaafattan gaariidha kanan jedhee.
Inspektar Sandaa Baafuufaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een sin galatoomfadhaa gara fuulduraatti garuu hundumti keenya biyya kanaaf yaanna waanna ta'ee fi nageenya biyya kanaaf yaanna waanna ta'eef uummata kanas miidhuun barbaanna waan ta'eef uummatuma na keessa jiraanna uummatuma kanaa wajjin jiraanna waanna ta'ee fi amma waan amma na gaafattan kana utuu namoota dhimma konfiraansii sun geggeessaa turan gaafattanii isaatanii. amasiji baye walin momiri zuwanete garaful durati wanti sin gafatan ifatanan us ifatanina defi zilana baye sin galate fadda galatoma
akuma inspector sandabanif bulcham magalati obbo samuel sambata deddebisani akka dubbisnu nutti maturan magala mandi walda conference chit geggesame walda warra wangela makane yesus dakko tlubakatan luba salomon tasfatti bilbile why conference chaf rakko mamejedame kannambe kajedan akkanatina fipsan
ga revichete le muni jawalar gine kamnu conference garu conference guya sadi godanera anakka luba tokkoti duar sarabanta lejdu wa makabatanwa tokko wa murwa kay morti soban faradu gubbachiru an kulkulu asatu garida anakkalu baton walda sanat kanambe kofi ko tibe si se karar ratti far fatan lena yerona ma yero bare dan ti kanjiru se sabatiyu alkan mo garan ganne saati tokko folakka mo da na da walani to ni walda ke ambaini jolle ni je kajiru katama se saati sagale da ge si su kanjiru na da walan kan mo lage nyarra tinonan gadde mali fi sanni conference dibiya ke jini walqaba tunatti tolle boristar rakoda walda kristiana tigida ga jini sadate mal gonu kan jini ga fata ni nanan sun wan gonu kan no wanti gura ni jiru akka luba to kotti mo itti lexi se gadde teran jete saboda bakka intu murani akka ta yero ne ci bane gallu garana no lama walakka mo dan gale walda ke sabe wade fanno sen na gammo ka tama ke sa jinde ni farfanna di zani garu batti ka ni kan jiru dage ni ga farfanna di zani garu batti ge dari sani na tin dole ka ko tana ni gari ni tibbi ya re to an tan me kumbare dan turre nan ni dirga ga ga fici dan da ye fici dan da garu ka dibbi ya ka yotti mo ni wan ta bratti mo ko zani ti tin ona tin dole na ni dirga ka ban ga fici mo turre turre ma
amma ka jiratto ni jedani farfanna dumo tu farfata demnu umnon ni motumma wan du fani nutti bobbani fi namonni magalas ittidabalamani boda gara mormi fi gara sirbatti gijjira meda kan isan jedan wan kana wan addaba fattan qabdu
lakki ari wan ta ko nan de kun kabun ture ga walda ke san ture nanno saati lama walaka boda galle bulsi ga walda ke nya ja to lijini moran walda ke ta dijirni dawale ka minna ge nya ni dawale ni jolle ne ka guda ironna no wan de nun kamno de signe raje de ni de sama de wan ta wan ta ko
sana boda wan ta borumta sa wan ta wan sin dakka bijira wode fanno nar gattan
ai ga ka minna ge nya ni wa mani ni ga fatani ru yinde kana ya tamitti ni kastawu kan jiru ni gafanna ni lakini wanni tinne kararati je kana yero sairo bare da miti mora walda alatti tiga batamu lande yo aske settimo walla mangi ge famu sirbi fi farfana ni ge famu kan jiru tinne ga dinne ne kamana ge ngajini walbro walle ate ne magini nan tu rewan to kono na tayo
tole lubas salamon tasfa ibsana kenni tani guddan singala to msadda
ni singala to ma bayata
This program has come to you from the Voice of America, Washington.